say they got the bank again. Me a sing for the girl them. I done beats again. Muro yo rico tu ya mada. Puli de no vie quati. Virozo no mtima kwange vio na vie quata. Vie quate virozo vie quata. Wangala kufanya mweno tuwe quate. Puli de no vie quati. Virozo no mtima kwange vio na vie quata. Vie quate virozo mwe taga. Wangala kufanya mweno tuwe quate. Oli pasti jeta kuno getso neka na pazali kwezi wako love, love what you don't, you know that I love you, do what do what you do your meza. God is sent it to nyonku minga, nangi kuku minga, eya. Singo manyi chongole, lubulu jibo zebu sakatavu ziteno. Katisi kusaba tubenga peya, kuwe kuni ya ulchimu zenja kuwa. Kusaba tubenga peya, kuwe kuni ya ulchimu zenja kuwa. No vie quati, virozo no mtima kwange vio na vie quata. Vie quati, virozo vie quata. Wangala kufanya mweno tuwe quate. Pulire no vie quati, virozo no mtima kwange vio na vie quata. Vie quati, virozo mwe taga. Wangala kufanya mweno tuwe quate. Ye kwekwe na soko kwa gara. Era kwekwe sembio kwa gara. Omusayimu mubiri kukulukuta. Ningarumi dwe vie chika. Kwensiwa kuchikondolo, mkwano kwa kundete tenejejo. Uwano wano mapate, na tarina mwana kunikwewe kibare. My baby girl come, come, so mkwano jendi buzita. Ta, inga kamoto ka baby vuga, vuga. Jensa watu bitemu viri 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 evi aluri. Pulireno vie kwate, virozo no mtima kwange vio na vie kwata. Vie kwate, virozo vie kwata. Wangala kufanya mweno tuwe kwate. No vie quati, virozo no mtima kwange vio na vie quata. Vie quati, virozo mwe taga. Wangala kufanya mweno tuwe quate. Jagalo mpumbirenga, zoponye nechizikize chinziteka. Iye kwe dagala uringa makerenda. Pisikia baby na kupenda. My baby girl come, come. So mkwano jeni buzita. Ta, inga kamotoka baby vuga. Vuga, jensa watu itemu viri 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 evi aluri. Oli pasti. No get so nega na pasali kwezi wako love, love what you don't, you know that I love you, do what do what you don't. Pulire no vie quati, virozo no mtima kwange vio na vie quata. Vie quati, virozo vie quata. Wangala kufanya mweno tuwe quate. Pulire no vie quati, virozo no mtima kwange vio na vie quata. Vie quati, virozo mwe taga. Wangala kufanya mweno tuwe quate. No vie quati, virozo no mtima kwange vio na vie quata. Vie quati, virozo vie quata. Wangala kufanya mweno tuwe quate. Pulire no vie quati, virozo no mtima kwange vio na vie quata. Vie quati, virozo mwe taga. Wangala kufanya mweno tuwe quate.